give me water in the smartphone session.
She knocked my door.
My phone always disturbs me. My phone.
Hedge phone.
Smartphone zote zinatunza moto. Simu yako dada haitunzi moto. Hauna taka nipeleke ya moto. Vile nyonyo dodo ujaza mtoto. Hiyo chaja ni ya ina gani? Kuna zile zi sumsanga. Kuna zile zi itela. Kuna zile zi alcatela. Na kuna zile zi ifana. So let me know, let me know. You okay. Wanna know, let me know. Let me know. Okay. So, let me know. Let me know. Okay. Me wanna know. Let me know. Let me know.
Dada ananiomba kichwa. Dada simu yake nazima. Dada anataka kuichaji. Kweli nauliza ni ichaji. Dada ananiomba kichwa. Dada simu yake nazima. Dada ananiomba ni ichaji. Hivi nauliza ni ichaji.
Hiyo simu mbona inazingua? Hiyo simu mbona inazingua? Zingua, 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 zingua. Hali ileta Jumatatu. Haka ileta tena Tuesday. Haka ileta Jumatano. Haka ileta tena Thursday. Hijuma inakuwa aina moto kabisa. Jumamosi tuiunge bando.
Nataka kuichaji. Simu yangu itunzi moto.
Kichwa. Dada simu yake nazima. Dada anataka kuichaji. Kweli nauliza ni ichaji. Dada ananiomba kichwa. Dada simu yake nazima. Dada ananiomba ni ichaji. Hivi nauliza ni ichaji.
She says she wanna charge it, charge it. She says she wanna charge it, charge it. Mi wanna touch it, touch it, touch it. Eti charge it, charge it, charge it. Charge it once, charge it twice. Charge it once, one, twice. Charge it once, charge it twice. Charge it, charge it, charge it, charge it. Anataka kuniua. Anataka kunipoteza. Eti kwanza ni mtoto wa kishua. If you're not gonna kill me, let me know.
Let me know. Let me know.
Let me know. If you don't wanna destroy me, let me know. She wanna kill me. This is not a fun. Every day, every time, she blings the fun to me. This is a girl that wanna destroy my career.
Nimesha kujua. Hii siyo simu tu. Kuna vitu vingine unataka. Bombo clad.
Yeah.